Java palavangano batumu kutabalwe nami. Iloko kutabulwe nami. Angilimina no mafizo, o mafizo. Angilimina na bafana bangani munon bakuzi, bakuzi enwe. Mfanga mkuta java salave nwena. Angele mina ngikwene.
I said, 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 ke soko bakhona obizwa imbobo hey ginyeni hey ayibavimbi imbobo abafana emamei akuvele ngithi shey kancane endlulela kancane hayi kakhulu sukela sithi badlulele bonke jelela emnyakanyakanyaka eyadlula ngisathi thisela ukuhle sakhaka bakhonka saganda bakhuka saguga sabhalaza ngawabheka ma wathethema ubuchiza ukothi mnewethu yangisayiqatha ugqigqizele ugagamuka ugamuka kuthoba amalanga abuhambe laphezulu iyijole ngawuthile izomthangala ngengoma eyibhuda kuhla kobona babo ubhukuda nabo bethi siyobhukuda la ubhukuda khona besigwiliza wasithatha wena isiginqi wasinika omunye nomunye wasidlulisela komunye omunye phezu komunye munye umthwezi wakagobhele ungazami kumkhophela ugombile emkhokotheni yozwakala ngokufika ushuni angeshuni anganolazi namazwi ukuze kube namhlanje sakezila kuze kuthi amen makaza sibethe bokaqemane enganiwathi mfana umthwezi umatekanyova loo malikuvusi ngasina sebe sizakela basazazi msukulwe sonto lentama sesingasho njengamafushane phela sithi unkulunkulu weyikini sahambe bafana bakwegini ziyakhala sahambe bafana bakwegini ziyakhala ziyantenene zazithi intenene siyaya kona impumelelo sobe sisisuka usibekezele fana kamncube uma uthanda ungathi finish undozi uma uthanda ungathi sisithi umbabanani mfo kakhumaka umalibongo fana kafungozi umsaba umfo kacuba umongezi ufana kafungozi usulitheka umfo kabiyela untoko umfo kancoba kanye nowashela imhlobo umfo kabiyela usibhebhele ufana kabiyela uthumini umfo kakhanyeni usimanga umfo kamncube uvihle umfo kamagwazi ucii umfana kazulu shuma ufoka amagwaza kanye nombongo ufokatuka uwona ufiya fokolo into engasabi lutho umfana kabuyela ugabe rongo suka yiusevisi yabizi istimorolo engangiyabiyezitie umsanti umfana kasipisi usikhotheli kamntu yenzile umfana kabuyela uga umzimba oyigolide ma udanda ungathi ubhaka uzeuvakathi umfana kangobe esekhona enyakwamafuna azambe nje bafana siyishaye kancane iyozivuma nje udilike imthanga awu yeyiwe zakuza njalo uhlala ngibona njalo uqhawubeni nina bakwayiginqi ziyakhala ziyantenene sengishabalaleli bakaphela intuna yenzithi ubaba uzenzeleni umfo kantebela untimiza umfo kabiyela ushaka umfo kadamini ukanyisa umfo kasithoko utokuthakasana umfo kakanyeni ulungele umfo kangobeza usiphelele umfo kazulu ujenjene umfo kantombela lenenqubo untaba ziyojela umfo kamuntu umagwebha umfo kamkeni kwamagumbu isikila mkubo ma uthanda ungathi ipokozela kamthenzi khona lenekani ikala bathi ikala le elengeza fanele ukhanyise khona lena kwelenga unathi ma uthanda ungathi ungidli umfo kabuyela ma uthanda futhi uthi udidi shintsha kuluphi umfo kadala mukelani umfo kangela ukudla umfo kamungoza kanyisani umfo kakhanyela oyeni umfo kamungoza ungakancaka umfo kabuyela kodwa mnati ungakancaka la magiyebhano eyi lesangoma esivula ngegandla ezivula ngeti indoda ephethe ubongyane ivelile ihlahla phesheya kwedamsizi ethi akusekho ngisho sisodwa ngisho ngayoyobhela akukho ngisho menze ufoka amasana maqanda okozi ufoka phakathi uma uthanda ungasho ukuthi ushiqe konke nethi uzwe ufoka amasondo lena emfanefile umthuduzi umdrayive ufoka khanye umhleko ufoka sibiya lena kwanangoma inono ufoka melazi utilize ufana kamnculi umqondo wemali ufoka mbali lena kwanangoma ugala zimnike lena e-eastern cape ukudla kwezinje ngingakungabi ufoka mthetho lena kwanangoma umnikazi wemali umfo kamzolo lena kwanengoma uthuphilisi umfo kambata lenolundi umsoco umfo kakhumalo lenolundi uthe nansi-ke thina into esiyaziyewe mnandi ebhenile masike sikhuluma ngento esiyifunayo sikhuluma ngento enje ushaye itshitshe umfo kamthabela kwenkomo kwayicoa uthwethu umfo kanzuza lena eshoko nokusho umfo kambata ebrivele umphongolo umfo kacuba eshayanyaka umntu ebhanyazile umfo kambata lena emkhanyamte asha amabhoto ngithe asha amabhoto umfo kamncubo lena emakhendekwelak makaba ngejubani umfo kamhlolo ulete uma uthanda ungathi umadala ubet magic kodwa mna ngithi win makasi makasi umfo kaqulu usiketekete umfo kantlabela ukhethe umfo kabiyela umanze empentshisi umfo kabiyela untuku umfo kasithola lenolutu isibherebhere sikamntu yenzile lena kwelakithi enkandlamaa ukanye umfo kamncubu unkanyise umfo kamcuba uzomntwana umfo kakhanyeni umalema umfo kamkhizi umafendasi umfo kamagwazi umkhonzeni umfo kasibili igusha ebusha ujabula umfo kampungozi ujemele umfo kampungozi umabhabhani umfo kamathaba leneshoko ugenyeza umfo kantombela lenemtukatuka usiyawa umfo kashaya uzomlala umfo kakhalile lenemsizi uhlakaniphi umfo kandima lenenkandla uswelabo umfo kazuti qo umfo kakhanyile umashelele umfo kabiyela lenenkandla uzomatekisi umfo kabiyela unkosi yamabhula umfo kampungozi umshibilizi umfo kampungozi umhlinzwe ikondolo umfo kadube lenendwendwe kumbulekhaya umfo kakhanyile kwangoba umshayi wenyoni umfo kahlongeshoko unokwatho onda nezinja umfo kasithoko untuku umfo kasithoko umkhonzeni umfo kasibili ujongani umfo kathusi lena kwangoba umpilo ufana kasigagane lenekani uzimpi ugawoza indova kakuba lena emahlabanhlaba seyisona njalo isithutha ngithe isithutha senkuzi umajikele ehlobeni ake mshongubhelele lapha ake mnawethu utshani mfo kanje. to go to the school. I'm going 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 to go to the school. I